Onye na-agwọ ọrịa, onye na-edu ije, ọ daghara gara 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 gara, onye na-edozi ọghasa, onye na-achịkọ, ọ Chukwu na-eme mma, ọ Chukwu na-ebu n'elu, ọ bitọ, onye na-ekpokọ, o mebie, onye na-emezi. Odogwa kataka dike na dimpa anwụrụ anwụrụ ndụ esoro amara ụzọ nwanne otu onye ihe ọma ị na-emere ndị ka ọ bara ụba ya ka ndị weti n'akala elu bụsi ikpere ala tụwe Jizọs ma onye na-eme o ka nwanyị agha mụọ nwa ọcha anyị na-eme mma of what you have done, oh. In a minute, you come on, or in a run up, I come in. I never cook him, Mary, me was up. I never give you rip, was up. All the people get go one able. Or rather, get Ganya now. In a jet way, bass is a genetic. In a me, we ask the same name. In a poor on yas, ye, who know, who mancha, who do you know. You are always going around, oh, doing good. Like it's a God in the name of my Jesus. I'm gonna tell it to the world, oh, what you have done, oh, oh, my ma. Ha! He got it! Oh, yeah, name of my. Oh, yeah, Nagazi. Oh, so what you get, ọ bụ na nwoke gawa ọrụ n'ụwa onye na-edu ya ọ bụ na nwaanyị mụwa nwa n'ụwa onye na-eme ya ọ bụ na ịbanye n'ụgbọelu onye na-efe ya ịbanye n'ụgbọala onye na-akpọ ya onye na-eme mma onye na-agwọ ọrịa ogbenye takata ahụhụ onye na-agọzi ya chi nwe ike Agosie, Chukwu echeta mo, Chizara mepere, Chinemere nwa m, ya n'isi Chukwu, Chimamaka, Ifeanyi Chukwu, Chimamanda, Odinaka Chukwu, Makwa Chukwu, Odima na-eme mma, aṅụrụ aṅụrụ ndụ, esoro amara ụzọ, anya ma n'elu ụwa, ihe ọma ị na-emere ndị ka ọ bara ụba. I worship. I surround my rose. I worship. Ancient of days. I worship. I am that I am. I worship. Miri nebo kwe. I worship. Odogwu akataka. I worship. I surround my rose. I worship. We've come to worship you. I worship. We've come to honor you. I worship. We worship you. Ancient of days. I worship. We honor you. I worship. We honor you. Oji mmiri na agbara otu aka na erumba.
We worship
your majesty, King of kings.
I worship.
We worship.